better celebrate.
Chino no chigambo cha Yesu tuchikute na manyi habari bagamba ntituli chita chituli molimonda. Chino no chigambo cha Yesu tuchikute na manyi habari bagamba ntituli chita chituli molimonda.
Ogumi nkirizo kutusa womufunyo kusaba no kusiba byonebyo bibade Mungu abade osala zibade omukwano abade mu
obuwanguzo obututerwa Bwana Yesu obuwanguzo obututerwa Bwana Yesu obuwanguzo obututerwa Bwana Yesu Bwana Yesu Bwana Yesu
kibadde kigambo
wakozesa kigambo
kibadde kigambo
wamugamba kigambo
balala ne bagamba omwana yabaki abamu ne bagamba agundyo wasadi olunaku lwaleero lwe luno akaseera ka byonna keekano olunaku lwaleero lwe luno akaseera ka byonna keekano.
Kino nno kigambo kya Yesu tukikute na manyi abaali bagamba nti tuli kita kituli mulimunda. Kino nno kigambo kya Yesu tukikute na manyi abaali bagamba nti tuli kita kituli mulimunda.
Ebyennyonta brazo bimaze ebyennyonta brazo bimaze buli lw'owulira ennyonta braza oluzi lw'oyoyo. Ebyenzikiza sito bimaze ebyenzikiza sito bimaze buli lw'oyagala layiti mu nyumba eswiki y'oyoyo. Sisita amanya amakago ewamwe weerabire sisita amanya amakago ewamwe weerabire.
Kati nze mbasabira
Mukama abaweza de
mbasabira
Mukama abawe mirembe
mbasabira
Mukama abawe obugaga
mbasabira
Mukama abawe mikwano.
Kino nno kigambo kya Yesu tukikute na manyi abaali bagamba nti tuli kita kituli mulimunda. Kino nno kigambo kya Yesu tukikute na manyi abaali bagamba nti tuli kita kituli mulimunda.
Mwebale kujja basumba baffe mwebale kujja
tubasanyukidde.
Mwebale kujja bazadde baffe mwebale kujja
tubasanyukidde.
Mwebale kujja mikwano gyaffe mwebale kujja
tubasanyukidde.
Mwebale kujja batoto mwebale kujja
tubasanyukidde.
Mwebale kujja b'emikwano mwebale kujja
tubasanyukidde.
Mwebale kujja b'enganda mwebale kujja
tubasanyukidde.
Kigambo kya Yesu tuchikute na manyi abaali bagamba nti tuli kita kituli mulimunda. Kino nno kigambo kya Yesu tuchikute na manyi abaali bagamba nti tuli kita kituli mulimunda. Kino nno kigambo kya Yesu tuchikute na manyi abaali bagamba nti tuli kita kituli mulimunda. Kino nno kigambo kya Yesu tuchikute na manyi abaali bagamba nti tuli kita kituli mulimunda.
Moses the survivor